Ngiyabonga kakhulu singakhuleka na.
Our Heavenly Father, we thank you for all your goodness to us.
Baba wethu wasezulwini siyakubonga ngakho konke kulunga kwakho kithi Nkulunkulu sizizwa singafanelekile nje nokubuka phezu kwalezi zethameli namuhla futhi sibone leli khekhe lokuzalwa libekwe lapha. Ngiyaxolisa baba ngixolela ngikwazi nje ukukhuluma kodwa ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngandlelathize ukuthi lo mfundlane wothando lobuNkulunkulu uzosiza wonke umuntu nje. Busisa laba bantu abenze lento enkulu baba ngicela nje ukuthi izibusizo zakho zizoba nathi kakhulu kakhulu namuhla kuze kube isakhiwo sonke sizogcwala phama inkazimulo yakho futhi ngicabange ngaso kanye isikhathi ubuka labo bantu abayizethulu nezimungulu abadlulayo beya kolunye uhlangothi.
Oh, I pray God somehow do something in a great way for us today. We ask it in Jesus' name. Amen.
Oh ngiyakhuleka Nkulunkulu ngandlela thize usenzele ukuthile ngendlela enkulu namhlanje sikucela egameni lika Jesu amen. Kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu zingahlala phezu kukaBackman. Ngiyakhuleka nje ukuthi Nkulunkulu uzenibusisa abangane bami abathandekayo, leyo yinto enhle kunazo zonke. Ngiphakele ingabe ukubonisile sidlangaleleni na, ingabe bakwenzile na ya.
Isn't that beautiful?
Akukuhle lokho na, ngifuna ukuthatha lesi sikhathi ukunibona. Ayikho indlela emhlabeni engingaphinde ngikhokhe ngayo noma ubani kini ngezibusiso zenu zomusa. Futhi ngiziqaphelele izipho enginikezwe zona, kwase kuba izipho ezincane ezimvilophini namakhadi nezinto. Kumangalisa kakhulu, kungenza ngizizwe sengathi ngifuna ukwenza usuku lokubonana ngibuye ngonyaka ozayo ngosuku lwami lokuzalwa. Ngiyabonga ngomusa. Hey, kuyamangaza lokho, ngakalaza ngazange ukuthi bekuyini lokho futhi impela kuhle nazo zonke izipho zenu. Yini kuphela into engingayisho futhi lokhu akukhona ncamashi awu ngokusho ngomkhuleko uNkulunkulu kubusise futhi uma ngingakwazi neze futhi uNkulunkulu akangivumeli neze ngikwenze kulokhu kuphila. Ukukhombisa ukubonga kwami ngazo zonke lezi zipho ezivela kuwo wonke umuntu, ngisho nentombazane encane ibinemvilophi encane phakathi lapho futhi bekungukukhokhwa kokweshumi kwayo okungaba amasenti ayisishiyagalombili. Ngicabanga ukuthi bekunjalo, ingithumelele yona okwesipho sosuku sokuzalwa okweshumi kwayo kusukela kulokho kuya kulezi zipho ezinkulu lapha. Oh Nkulunkulu anibusise ngokucebile bafowethu nodadewethu abathandekayo. Mina nje bengingacabanga ukuthi ngempela nicabange kangako ngami, ngikwenze ngempela, ngiyakuthakasela. Namhlanje ngokuthi sikuthathele inkulumo yenhliziyo nenhliziyo, ngiyakholwa namuhla nje esikundleni sokushumayela bekungukukhuluma nje. Futhi mhlawumbe uchaze ezinye zezinto ezingase zibonakale ziyimfihlakalo kakhulu kini emihlanganweni ukuthi ukuphelelwa umoya nje. Bengingalindele olunye usuku lokuzalwa namuhla futhi ngingena nje eminyango ngahlangana nomngane wami olungileyo lapha uArt Wilson. Ngicabanga ukuthi osomabhizinisi abangamakristu bonke bayamazi ikhaya lakho lise-Oregon akunjalo na, noma eReno Nevada. Umfowethu Art Wilson kwesokudla sami. Indoda elandelayo ngumnumzane Wood, umnumzane Banks Wood, umngane wami nomakhelwane umnumzane Wood ubelokhu ehamba nami. Futhi abaningi benu bantu bayamazi ngokuthengisa izincwadi emhlanganweni. Le ndoda ibe ngusonkontileka ophumelele kakhulu futhi ngolunye usuku ngenkathi ngiseluvile eKentucky nginomhlangano. Yena uqobe ngufakazi kaJehova, umkakhe eyi-Methodist babezwile ngomhlangano, ngakho bavele bashayela behla ukuze bathole ukuthi ngokuyiqiniso kangakanani. Ngalobo busuku kwakukhona intombazane eyayihlukumezekile, eyayisilale izinyanga ezimbalwa ingakwazi ngisho kunyakazisa noma yiliphi ilungu kusukela ezinqulwini zayo kwehle. Inenekazi lithi alibe inkosazane etsha ibe neminyaka eyishumi nanhlanu ubudala, yasukuma yaphuma ohlakeni lwayo lapho ilethwa emsamo yahamba yonke indawo ngosuku olulandelayo yaqhubeka nje yabuyela esikoleni ezinsukwini ezimbalwa ngokuvamile kahle nokho futhi izinto eziningi uJehova azenza ngakho umnumzane wodi enokuthile azokwenza ngakho indlu ukuba ayiqedele noma into ethize ayekuyo wayefanele aphuthume futhi ayenze wayeHouston eTexas emhlanganweni wami olandelayo lapho wayemekameleni ngalobu busuku ngenkathi ingelosi yenkosi ibonakala namakhamera athwebula isithombe sengelosi okungukuthi isithombe osibonile ngokwakho lapha khona-ke waba nenye yezindlela zakhe zokwenza okufanayo ezinhle wayenomfana okhubazekile futhi umlenze wakhe wawufinyele ngaphansi kwakhe kwase ukuthi-ke umnumzane wodi ngenkathi ngibuya ngaya phesheya kwezilwandle nangale esweden ngabuya base-ke bebeka itende phakathi ngikholwa ukuthi kwakuyi-cleveland noma e-cleveland e-ohio nomnumzane wodi nokho kusobala esixukwini elandela nje njengabaningi benu nanamuhla
until it was over.
Kodwa wazimisela kuhlala kuze kuphele yileyo ndlela indlela yokwenza futhi wabeka eceleni umsebenzi wakhe futhi wakhuphulela umfana eCleveland ngemva kobusuku bombalwa lokho kwaba semhlanganweni isizathu angikhumbuli kuphela ngetape wayehleze emuva etendeni emuva le yena nomkakhe
The Holy Spirit came down.
Nomoya ongcwele wehla wathi inikazi elihlezi emuva lapho nomyeni walo usonkontileka.
That she herself has a tumor. And her boy
wathi yena uqobo unethumba nomfana wakhe ukhubazekile kodwa isho kanje inkosi uphulukisiwe waphakamisa umfo omncane ukahle usemncane ukulenza oqondile kusukela ngalo kanye lelo hora kuqhubeke ngokwejayelekile nje njenganoma yimuphi umfana
Mr. Woods quit contracting is loafing with me
umnumzane wodwa wayeka ukuba ngusonke ntileka uzulazula kanye nami Ngakho umfana wakhe nomfana wami bangoshomi abakhulu ndawonye futhi ujwayelekile nje futhi ukahle njenganoma yimuphi umfana ulindele ukungena ebuthweni khona lapho. Ngakho inkosi inhle ayinjalo na futhi igcwele umuza futhi zingaki izinto ezinkulu ezenzile phakathi kwethu. Manje namuhla manje kulobo busuku ngiyacabanga kuyilokho sizoqala kusenesikhathi kancane ngifanele ngibe seluyivile eKentucky ngosuku olunqunyelwe kubonane kuseni ngehora lesishiyagalombili nqu futhi ngithole ngishayela ngehle njalo kulobo busuku okucishe kube ngamahora esishiyagalombili noma ayishumi ukushayela ngakho-ke sizofika lapho cishe ngesikhathi ukuze sifinyelele esikhathini esinqunyelwe kubonana sizosuka lapha ngo siye ku siye eluyivile nangemoto futhi sihlose kuqala izinkonzo kusenesikhathi kancane nje kulobu busuku futhi siyakuthakasela kuphuma kwenu kusenesikhathi kancane nje uma nithanda bangitshela ukuthi ngingaba semsamo amakhadi azonikezwa ngehora lesithupha nqu kusho mfowethu uJoseph futhi sivele nje umbutho ngase umthole ubhili maduze impela ngakho umnumzane wodi ukhipha amakhadi omkhuleko nobhili uyamephula ngathi nizona kanjani lo mnumzane wodi na wathi yesho wathi kulungile kodwa wathi ngehlele amakhadini amabili futhi ngibe nabantu abayisithupha abebelifuna lokho ngokuthi wathi wenzani kulolo daba na ngathi kwenzile nje ngathi awu yena futhi izolo ebusuku ngingathi ejabule kakhulu wathi ukubona abantu ayemnike amakhadi nemsamo nonkulunkulu ebaphulukisa futhi ebaphilisa futhi wajabula kakhulu ngalokho manje kulobo busuku azokhishwa ngelesithupha ngoba ngicabanga ukuthi ngifanele ngibe semsamo ngekota yesishiyagalombili ngikholwa ukuthi lokho kunjalo bese kuthi-ke ukuze siphume kusenesikhathi kancane ngenxa yohambo lokushayela olude olukhathazayo namhlanje ebusuku ngakho ngiyabonga ngokuphuma kule ntambama futhi ngale ntambama enomoya ibandayo futhi nokho niyaphuma kukhombisa ukuthi aniphumanga neze ukuba nibonwe uphumela kulokho okuhle ongakuthola emhlanganweni kunkulunkulu futhi ngikhulekela ukuthi uzokubusisa ngokuchichimayo manje kakhulukazi akusho ukuthi abantu bafanele babe lapha ngehora lesithupha nqu lina nje enifuna amakhadi omkhuleko futhi manje kwangathi inkosi ngengeza izibusiso zayo kukho konke ukuhlangana kwethu ndawonye futhi ngethemba ukuthi ngolunye usuku inkosi Thanda Maduze ngizobuyela eChicago futhi ngikhonze inkosi. Ibhayibheli lathi lapha, uma kukhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi, mina inkosi ngiyakuzibonakalisa kuye ngemibono. Kwangathi inkosi ngengeze izibusiso zayo ezwini layo. Manje njengenkulumo yenhliziyo nenhliziyo ngizo. UJoseph akakwazi lokho, kodwa ngizombuza nje uma ezovele noma nini lapho efuna angiphazamise, ngikhuluma futhi asho noma yini, sibe nenxoxiswano, into efana nale kulokhu kuza emsakazweni. Niyaluzwa uhlelo nonke na? Futhi ngakho-ke namuhla ngicabangile mhlawumbe ukuthola nje umuzwa wabantu ukuze nibone lokho ukusebenza kwamandla angaphezu kwawemvelo. Futhi nje ninikeze ukukhuluma kusuka enhliziyweni kuye enhliziyweni, omunye komunye, nginivumele ningene ngaphakathi kwalokhu ngokuqhele njengoba ngingahamba. Futhi angikaze eziningi zalezi zinto enginazo enhliziyweni yami kuba ngizisho, angikaze ngizisho ezethamelini ngaphambilini empilweni yami. Ngakho kwangathi angengeze izibusiso zakhe kulokho esikushoyo. Okokuqala esifuna ukukhuluma ngakho, kuyini umbono na? Ubungaba yini na? Abanye abantu abaningi kakhulu. Angisho njengoba umfowethu Billy Graham asho, ngiphendula abangixekayo, ngibonga kakhulu ngokuthi nginabagxeki abambalwa kakhulu, cishe wonke umuntu. Abanye babo abangakaze babe semhlanganweni bangahle bathi, oh, awu, akukho lutho kulokho. Kodwa kanye emhlanganweni kusondele impela ekukuxazululeni lapho uJesu ebamba inhliziyo yabo, futhi bayabona khona-ke ukuthi kuyiqiniso. Umbono ukuthi nje abantu abaningi bayangibuza mfuthi Branham, ngabe ukuphathekayo okubukayo na? Noma ingabe kugxilile nje engqondweni na? Noma kuyini na? Qabo kungokuphathekayo kuyiqiniso njengoba ngibheka njengamanje. Futhi manje ukuthi lokho kwenzeka kanjani, kwenziwa ngumusa ozibusayo kaNkulunkulu. Futhi lapho ngiseyingane, lapho ngiqala ukuzalwa, umama ngitshela ukuthi lokhu kukhanya kwangena futhi kwalenga phezu kombhede omncane engazalelwa kuwo. Kwase kuthi-ke njengoba ngikhumbula lezo zinto zenzeke phambi kwami, vele kuvuleke, kubonakala sengathi ayikho indlela engingakuchaza ngayo ngempela, kodwa ukuze nje ngithole ukukwedlula konke bengingakwenza, ukuzithoba nje kumoya ongcwele. Futhi kuyaqala nje, futhi nakho kuphambi kwenu, uyaqonda ukuthi umi lapha, futhi nokho uneminyaka engamashumi amane emuva empilweni yothile, ubhekisisa lokho abakwenzayo, bese kuthi-ke into kuphela engiyishoyo yilokho nje engikubukayo. Bese kuthi lapho engithi kusanguluka, ngiyaqonda ukuthi kukhona engikushilo, kodwa izikhathi eziningi angikwazi engikushilo, futhi ngendlela engikuthola ngayo yilaba abafana bona behlezi phansi lapha lezi ziqophamazwi baphinde bangidlalele sona, futhi ngikucosha kanjalo-ke. Ngakho akukho kimi uqobo nhlobo. Bese kuthi-ke lokho kunikezelwa inhloso eyodwa. Manje ngiyacabanga futhi ngisho lokhu kusuka enhliziyweni yami, futhi isimo esikhulu nesiphakeme kunazo zonke sikhona ngesokuba uNkulunkulu anikeze umlayezo wakhe kubantu bakhe, kungokwabantu ukuba bakholwe yizwi lakhe. Kunjalo lelo uhlobo oluphakeme kunakho konke, ukushumayela evangeli kulo hlobo oluphakeme kunakho konke. Manje-ke uma niqaphele ibhayibheli likubeka ngaleyo ndlela, abapostoli bokuqala, okwesibili umprofethi, njalo njalo. Bese-ke kuqhubeke kwehle, bese-ke kungena eziphiweni zomoya ezisishiyagalolunye ezisebenza kuye yonke imizimba yendawo. Manje izinkonzo zami eMelika azibanga zinhle kakhulu njengoba bezifanele zibe njalo eMelika. Izinkonzo zami zinamandla kakhulu okwenkosi phesheya kwezilwandle, zihlangana ngakho kangcono. Manje angazi ukuthi kungani, manje angikhulumi ngani bantu. Qabo ngikhuluma ngomphakathi jikelele, niyabonca zonke. NjengeChicago kukho konke, singathi noma eThekwini iNingizimu Afrika kukho konke, niyabo, into enjalo, noma idolobha laseMexico kukho konke.
Well,
awu bazosabela kukho ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili ngaphezu kwalokho abazokwenza eMelika. Manje lokho amaMelika asabela kukho ngokukwedlula konke izinkonzo zokuphulukisa ngokubona kwami ngokuthi awu ngikamfowethu Oral Roberts. Manje umfowethu Oral Roberts uyisikhulumi sinamandla umshumayeli ngempela nomfowethu omuhle owesaba uNkulunkulu umfowethu Oral Roberts nomngane wami omkhulu umfowethu othandekayo. Futhi nginenkulu inhlonipho ejulile ngomfowethu Roberts futhi inkosi kanye naye futhi imbusisa ngokumangalisayo kakhulu nemihlangano yakhe lapha eMelika yena. Sobabili sasingahle siye edolobheni futhi uyomisa umhlangano wakhe futhi ngangimisa umhlangano wami izijameli zakhe ziyokhithikela kwezami izikhathi eziningi ngesikhangiso esincane nje. Ngoba inkonzo yakhe inomthelelo omkhulu lapha eMelika ngoba uyi isikhulume sinedumela. Yena futhi une indlela uhlakaniphile futhi ufundile futhi uyalazi iBhayibheli futhi angakwethula ngendlela yokuthi abantu abafundile bakulalele lokho ngoba lokho kusezingeni abaphila kulo. Kodwa thatha thina lapho siya i-Afrika awu kwakungekho ukuqhathanisa nhlobo niyabo futhi abantu abangafundile nokunye nokunye babheka okungaphezu kwemvelo. Ngoba abanakho lokhu imfundo kanye bafundiswe ngokwasesikoleni njengalaba bantu lapha. Ngakho-ke yinto inkosi eyinikile ukuzuza abantu. Manje angiqondile ukusho lokho abaningi abafundile abahlakaniphile abakhaliphile abanye kwabaphakeme kunabo bonke ngisho nasemakhosini abanamandla amakhosi impela bayakukholwa futhi bayakwemukela. Kodwa ngokujwayelekile amabandla ethu yaseMelika sekunesikhathi eside selokhu saba nemvuselelo kusukela le emuva onyakeni kaWesley. Izizukulwane ezindala zafa ngenkathi abantu bakaWesley babevame ukuxoshwa futhi babizwe abagingqiki abangcwele nabadlikizi ngoba badlikizisa ikhanda labo futhi balala emisamo nakuzo zonke izindawo ezikhaleni eziphakathi nezihlalo. Bathela amanzi phezu kwabo futhi babaphephetha lapho umoya ongcwele wawuphezu kwabo. Manje lolo suku selufile kudala. Sonke sizinzile i-orthodoxy kakhulu kodwa yingakho bengakwazi abantu namuhla bayafundiswa awu isikhulume singakwethula ngendlela indlela enkulu kakhulu. Awu lokho kulungile nje lokho kuhle futhi kuhle kakhulu futhi inqobo nje lapho wemukela uKristu leyo into esemqoka inqobo nje uma wemukela uKristu. Manje siyamqaphela umfowethu Roberts nini uzwile uhlelo lwakhe kulokhu kusamhla simbe futhi ngafunda izindatshana ephepheni futhi ngazibonela ngawami ukuthini kanjani lokho futhi ezansi e-Australia into embi kanje pho labo abaklodayo bembiza ngokumbumbuli nakho konke futhi bamxoshe kanjalo lapho mhla simbe lolu hlobo lwenkonzo beluzoyivala leyo nto khona manje niyabo bekuyoba ngokwehlukile futhi kodwa umfowethu Roberts nokho uNkulunkulu umnike indlela yokusebenza nabantu engingeke ngibathinte futhi mhlawumbe ngisebenza nabantu angakwazi ukubathinta. Kodwa ndawonye singabazalwane abazama ukwenza lokho esingakwenza ngenxa yobuso kaNkulunkulu nebo futhi imibono iyingxenye nje yevangeli elishunyayelwayo. Manje nebo ukuba benginemfundo futhi mhlawumbe nginephimbo elihle nokunye nokunye futhi ngethule ivangeli njengokuthi mhlawumbe bengingaba umshumayeli walelo hlobo kodwa uNkulunkulu azi ukuthi ngangingeke ngibe ngofundile wadingeka nginike enye into engizosebenza ngayo niyabo futhi wakwenza kanjalo-ke into kuphela engiyaziyo. Manje ungahle uzibuze ukuthi kwenzekani emsamo lapho isiguli noma bengingeke ngikusho kanjalo. Lokho kuningi kakhulu ngegama lezokwelapha. Ngingathi uma umngane emi phambi kwami efuna usizo nakho okwenzekayo angihlangene ngalutho nalokho akukho neyodwa into yileso siguli ngokwaso esisebenzisa leso siphiwo sobuNkulunkulu. Angihlanganise lutho nakho nhlobo ngihlale nginikela kuze kube umoya wabo nomoya ophezu kwami enginikelwa kukho kuze kube umoya ongcwele.
Make it this way, rather.
Ngizokubiza kanje ngikwenze ngalendlela njalo ukuze niqonde. Nanga umoya ongcwele phezulu lapha bese ke ngiqhubeka nginikela kuye ngize ngazi ukuthi ukhona.
And I'm speaking to the person that
futhi ngikhuluma nomuntu ngize ngithole ukunaka kwabo ukuze kube yileso sikhathi akukho okunye engikwaziyo nomoya ongcwele ngokunikelwa komoya wami ungikhombisa impilo yabo futhi lapho lokho kwenzeka lokho kwakha ukukholwa kwesiguli ukuze kufike endaweni njengale futhi izikhathi eziningi manje ke ngiqala ukusho enye into futhi uzongimisa futhi uthi isho kanje inkosi manje bekisisani lokho lokho kuphelele isikhathi singe awuzange wehluleke uzobatshela nje ukuthi yini elungiselela kwenzeka futhi kuzoba ngaleyo ndlela kuphawule phansi futhi ubone ukuthi akunjalo yini manje lokho isigulu siyakwenza lokho manje ngingahle nginikeze lokhu ngendlela eyimfunda makhwela nje ukuze niqonde awusho lapho kukhona umkhulu kakhulu sonke singabafana namantombazana amancane futhi siphansi emuva ngesikhathi sobufana futhi kukhona uthango olukhulu nje lapha kukhona isikhathi sentokozo nedili ngaphakathi futhi kwenzeka nje ngibe mude kancane kunawe mhlawumbe unamandla kunami kodwa ngimude yabo uNkulunkulu wenza abantu ngezindlela ezahlukene ukuze benze imisebenzi eyahlukene manje-ke phezulu le lapha cishe nje lapho engingabuka khona kukhona imbobodo ngini manje ngingakwazi ukubamba phezulu ngoba ngifinyelela phezulu ngokwedlulele kancane futhi ngikwazi ukweluleka eminweni yami futhi ngibuke ngale mbobo ngiyabuya futhi ngizokutshela engikubonile uyawuthola umqondo manje na uyangilandela na manje mhlawumbe indoda ayilandelayo inamandla kodwa ayikwazi ukubona kude phezulu kangako ngakho iyothi futhi Branham ubonani na ngiyothi umzuzwana nje futhi ngizoxhumela phezulu impela futhi ngibambe iminwe yami ekugcineni futhi ngizidonsele phezulu kanzima ngempela futhi ngizothi ngibone indlovu futhi ngiyedla niyabo kunzima ngoba ngiyaphakama ngikusho lokhu njengomfanekiso ukuze niqiniseke ukuthi niyaqonda manje lapho ngibuyela phansi ubonini na indlovu niyabo kulungile manje lokho kufana nomuntu omi emsamo esebenzisa isiphiwo sobuNkulunkulu njengoba kuwubunzima ngoba umuntu uqobo lwakhe usebenzisa leso siphiwo abazi ngakho kodwa bayasisebenzisa uqobo lwabo manje ngitsheliwe izo lobusuku ukuthi bekukhona indoda emi emsamo umfowethu Joseph wangitshela emva kokuba esehlangane nami ukuthi indoda yayi mina okokuqala ngenkathi ekhuphuka futhi ngicabanga ukuthi ibiyisithulo futhi isimungulu ngathi sawubona mnumzane okuthile ngaleyo ndlela ngingahle ngingakucaphuni kahle ngithatha lokho abangitshele khona ngikaze ngiyizwe itape kwamanje futhi yathi indoda ivele yama lapho nje ngathi awu mhlawumbe iyisithulu nesimungulu futhi manje bheka umusa ozibusayo niyabo lokho kufanani nohlanya emsamo lokho kufanani nenyanga mthakathi i-Afrika imi lapho namathambo eminweni yayo ukukuphonsela inselele niyabo umusa uyabamba khona-ke akumele ukhathazeke ungakwenzi akukho ukukhathazeka ngakho umusa uyabamba uNkulunkulu ubamba lapho ungakwazi ukubamba khona futhi kwathi lapho indoda imi lapho ngaphambili ngathi awu mhlawumbe iyisithulu nesimungulu futhi kungazelele nakho kwavela umbono phambi kwami khona-ke manje uxolo leli washi likhala i-alamu lokho bekuwukuthola ukuza ngapha futhi ngiqale ngakho bengazi ukuthi ukucishile kulokhu nginike nje iwashi lapho lawo ma-alamu
That isn't stopping time yet, I hope.
Ngakho ke leso akukabi yisikhathi sokuma okwamanje ngiyethemba ngakho ngizozwa ngalokhu ningakhathazeki.
So then the man standing there, the vision,
ngakho manje ke indoda imi lapho umbono mina ngokushesha mhlasimbe ngabona eFinland noma ukuthize.
I don't remember.
Ngisakumbuli kodwa manje noma ngabe bekuyini bathi ngimtshele ukuthi ubengumfini futhi uyasekhohlisa enye into mhlawumbe ubengumfini awu uJoseph lapha uthe ubengakwazi lokho bekuvelele kuye ukuthi wawuzokwazi kanjani ukuthi indoda yayingowasiphi isizwe uNkulunkulu ngomusa wakhe wakubonisa lokho
I thought you were deaf and dumb, you said. But you said, no, you're not deaf and dumb. You just don't understand English.
That was it.
And I couldn't figure out how you could understand that.
I can't either. And I didn't. But then it told him that he had, I believe it was trouble with his liver or something. Heart trouble.
You told him he was finished. He was a preacher and he had heart trouble.
I wonder if it would be by chance that that man would be in the building today, and if somebody is sitting near him that would just kind of, if they could speak Finnish, would see if that's right. Would you raise up your hand if the man is in the building today, the Finnish man that was here last night we're speaking of, that was on the platform? I just wanted to...
I knew the man.
Oh, so, you know
yeah,
him?
Yeah, I know the man, so I know it was correct.
I thought maybe he'd come all the way from Finland just to be prayed for or something.
He has been here a year or two, but he was not young when he came, so he has never learned English.
Oh, that's...
Yeah. He has finished meetings up in Waukegan, Illinois.
Well, I guess he went back maybe to his home. Now, when Jesus was here on earth,
manje manje ngenkathi Jesu elapha emhlabeni futhi wayengumlomo kaNkulunkulu ogcotshiwe, ngiyakukholwa lokho na, waye yindodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa kuphela, futhi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye uqobo ngaphandle kwesilinganiso. Niyakukholwa lokho mfundi weBhayibheli na, wayengu-Emmanuel, akekho phakathi kwethu oyoke afike kuleyo ndawo, qabo, wayeyindodana kaNkulunkulu ezelwe yintombi engcwele, futhi thina soze sibe njalo, thina soze size sikwazi ukwenza izinto leyo ekanjalo ngoba wayeyilokho. Kodwa manje wethembisa ukuthi izinto azenza nathi siyozenza ngoba siyakuba ngabantwana bokutholwa kuNkulunkulu ngaye. Ngabe kunjalo na?
That's for every one of us.
Manje lokho kunjalo, lokho kungokwethu sonke, lonke ikholwa liba ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Manje ngenkathi wesifazane onomopho ethinta ingubo yakhe, lokho kwakufana nje nokulunguza ngembobo. Niyabo, wezwa amandla ephuma kuye, waba buthakathaka, kodwa wayengazi ukuthi kwenzekani. Umuntu othile wayemthintile ngokukholwa, futhi wabuza ukuthi kwakungubani, futhi wonke umuntu wakuphika. Ngakho-ke kwenzekani emva kokuba esekwenzile lokho? Ngani waqalaza waze wathola manje kukhona? Wamazi kanjani na? Lowo ngumbuzo engifune ukufinyelelisa kini. Wamazi kanjani na? Manje ake ngizame njengomfowenu ukuchaza lokhu ukuthi wayemazi kanjani. Ngoba lapho noma ubani esekwenzile lokho, ngingasho emihlanganweni lapha ngokusebenza kukamoya ongcwele, lapho noma ubani ebusisiwe kubonakala sengathi nje yinto ethize kudonsayo kanjalo. Niyabo, futhi ufika kumuntu bese kuthi-ke ngaphezu nje komuntu uyababona nokuthi kwenzekeni kubo nokuthi yini engalungile ngabo, bese ubheka futhi ubona ukuthi ngumuntu ofanayo, futhi njengo umgwaqana noma umgudu osebenza phakathi kwakho nomuntu. Ngicabanga kanjalo-ke, akazange akuchaze. Ngicabanga kanjalo ukuthi wayekwazi ngoba umoya ongcwele usebenza ngendlela efanayo. Leyo yindlela oqondwa ngayo. Asithi njengoba kwesinye isikhathi uthi inenekazi elihlezi lapho elifake isigqoko esiluhlaza satshani noma into ethize njalo, kade uhlushwa ukuthi lokuthi uvela endaweni ethile. Uyakulalela lokho, niyabo, ukhona ngqo embonweni, ubheka okwenzekayo, bese kuthi-ke mhlawumbe uyambona ipininizi ebuya futhi ngukukhanya kumzungezile nayo yonke into. Ngani khona-ke wena uthi ngani uphulukisiwe? Nguisho kanje iNkosi, niyabo. INkosi ekhombisa umbono ukukhola kwakho nje kuyo, ingisebenzisa njengomlomo ukuze ngikutshele lokho ofisa ukuthi kutshele khona. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Manje kodwa lapho kungokunye, manje leyo yindlela nje kaNkulunkulu evumelayo isebenza. Lokhu ngikusho ngenhlonipho yokuzithoba. Ihora seliseduze lapho mina ngemva kokuba senginitshelile lokho umbono INkosi engibonise wona ukuthi lokhu ekugcineni kuzobuyela emuva kunikeze indawo kokuthila okude kakhulu ngale kwakho, futhi yilokho engifuna ukufinyelela kukho kule ntambama. Manje umuntu owenza lokho uma beyokukholwa bayobusiswa. kuphulukiswa futhi bayosinda manje kungesikho ukuthi bakhulukiswa kodwa ukukholwa kwabo wathi uNkulunkulu futhi nje bemukele ukuphulukiswa kwabo osekuvele kwabelwe bona iminyaka eningi amakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule niyabo akukhona ukuthi lokho kwakuphathelene nokuphulukiswa kwabo kwakungumlomo nje ukukhuluma yaba kanjani noma yiphi indawo ibhayibhelini na asinjalo angithi qhathanisi mina uqobo nomprofethi qhabo mnumzane qhabo ngisoni simpofu esisindiswe ngumusa kodwa ziphiwe inkosi yasinika abaprofethi futhi yabenza abaprofethi babe umlomo kaNkulunkulu babe nezwi lenkosi futhi akekho umprofethi wake wenza noma yini ngokwesifiso sakhe uqobo nje wakwenza kuqala emva kokuba uNkulunkulu esemtshelile kunjalo futhi leyo ndlela indodela kaNkulunkulu ngenkathi ifika eyayinguNkulunkulu womprofethi yathi ngenze kuphela njengoba ubaba engikhombisa ukuba ngenze
It only has to come through
kunjalo kufanele kuphela kuze ngamandla obuNkulunkulu ukwembula ngenyama futhi uKristu wayengumlomo kaNkulunkulu emhlabeni wonke umuntu uyakuqonda lokho na manje sibonelo ngezinye zikhathi ngiyoba sekhaya uJini uLiyo kanye nabo ebengikhuluma ngabo izolo busuku behlezi lapha umfowethu Bhila nabanye abaningi babo nalabo abangaziyo ekhaya ngiyobe ngihamba endlini ngingacabangi lutho mhlawumbe ngihlale phansi ekamelweni futhi kuyofika umbono futhi mhlawumbe uyohlala uthule ngokuphelele isikhashana impela futhi uyothi uyothi manje uzoba nocingo emizuzwane nembalwa ocingweni futhi uzongena kuleli dolobha futhi lapho uya kuleli dolobha uzoya endaweni ethile kuzoba ngalendlela futhi uzongena ekamelweni futhi uzobeka isigqoko sakho phansi noma ininikazi lizobeka isigqoko sakho phezu kombhede kodwa asifanele sibekwe lapho sifanele sibekwe phezu kwetafula futhi elinye ininikazi lizongena ngalendlela uzobona konke kwenziwa ncamashi ngendlela nje obekufanele kwenziwe ngayo futhi uma ngehluleka kwenye yalezo zinto ngeke kwenzeke kufanele kufane ncamashi nomzuzu nesikhathi futhi yonke into ibe ngokwendawo ngokufanayo nje ngokuba ngumbono kufanele kwenziwe kuphatheke ngokuphelele bese kuthi ke uma kwenza kufanele kwenzeke akukaze kwehluleke manje yingaleso sikhathi lapho uNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe lokho akungenzi kubuthaka lokho akungekhathazi manje lapho uJesu evusa uLazaro tunene kwakuyisimangaliso esikhulu kakhulu kunalokho wesifazane owaye yikho wathinta ingubo yakhe futhi waphulukiswa ngomopho ngiyakuvuma lokho na akazange ashone lilodwa izwi mayelana nokuba buthakathaka namandla iphuma kuye ngoba uNkulunkulu wasebenzisa isiphiwo sakhe niyabo lolo uhlobo lombono yilolo hlobo lombono kodwa lapho abantu besebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu futhi yini engenza ngibe buthakathaka kangaka emsamo nguwe uqobo yilokho okukwenzayo wena ngokwakho wenza umsebenzi ukusebenza ingakho kudonsa kuphakathi kokuthi usebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu noma uNkulunkulu usebenzisa isiphiwo sakhe manje ngokuqhathanisa ngingathi uma ungibuza yini phakathi lapho na aw indlula mithi yini enye oyibonile na yini ukukhathala niyabo ungokunye okubonayo kodwa manje lapho uNkulunkulu efuna nazo ukuthi kwenzekane uvele akucoshe futhi akuphakamise ngaphezu kwayo yonke into futhi athi nani isekisi lonke niyabo lesi yiso zonke izithombe uzokwenza lokho futhi wenze lokho futhi wenze lokho nalokho ukubuyisele phansi ukuphakamisele phezulu ngezingalo zakhe zaphakade nephiko futhi akukho lutho ezweni ubuyela phansi uzwa sengathi umemeza ukunqoba kodwa yilokho kuphela manje abantu abaningi bacabanga ukuthi umuntu obona imibono befanele abe ngonobuNkulunkulu qhabo umnumzana kunjalo nhlobo qhabo umnumzana akekho umunye onobuNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu yilokho kuphela futhi akekho awukho umehluko phakathi kwethu sonke sizizoni sisindiswe ngomusa futhi oyedwa akekho ngaphezu komunye vele umuntu unikezwe ukuthile futhi uzofanele aphendule ngalokho akwenzile ngetalente anikwa lona kunjalo wonke umuntu ufanele aphendule ngalokho manje ngingathi kutshele umbono osanda kwenzeka futhi ukuze ukuthi umfoti Joseph wangicela ukuba ngenze lokho ukuze abantu abakhona lapha esakhiweni abakwazanga ukuthola udaba lwaliliphephabhuku uyoqonda. Ngenza lapho ngiqala ukuba inceku yenkosi ukuba ngikhulekele abantwana bayo abagulayo. Niyayazi indaba ukuthi wangitshela kanjani ukuthi ngazalelwa ukukhulekela abantu abagulayo. Manje wena uthi, oh, ngikuzwile lokho izikhathi eziningi lapho ngabantu abehlukene. Kulungile lokho, niyabo lokho bona angikwazi ukuphendulela omunye umuntu. Mina ngifanele ngiziphendulele kwami, nawe ufanele uphendule okwakho. Manje lokho iqiniso.
Kwase
kuthi lapho ngitshela lokho ngangazi ukuthi kwakukhona kule nkonzo kwakuyomele kube nezinto eziyinqwaba ezicutshungulwayo imali ngento eyodwa. Awu, ngenza isithembiso kuNkulunkulu ukuthi angiyikuyithatha imali yabantu, futhi ngamtshela ngangingayifuni imali yabantu, kodwa ngangazi kulokho kwakuyoba nenqwaba yemali enginikezwa yona, futhi ngangiyofanele ngiyenqabe. Ngakho ngamtshela inqobo nje lapho ephumelelise izindlela zami ukuze ngingadingeki ukuba nginxuse imali. Ngangihlala enkundleni inqobo nje uma engiphumelelisa. Kodwa kwathi esefike wangehlulekisa lapho ebesiyofanele sinxuse khona, noma sithathe amahora kumbe noma yini abayenzayo ukuthatha iminikelo, njengoba ngikubonile isikhathi eziningi ebandleni lami siqu lehlelo engangiyingowalo ngaleso sikhathi. Kona ke ngathi ngangizongena ngiphuma insimini, wangibusisa cishe iminyaka isishiyagalolunye, kodwa California khona inkonzo yami kwakubukeka sengathi iqala kwehla ngandlela thize. Iposi lawa kubukeka sengathi abantu babengena ntshisekelo. Awu, ngacabanga uNkulunkulu konke lokho kusesandleni sakho. Lapho ngangivame ukutshela cishe izincwadi eziyinkulungwane ngosuku, noma into ethile njalo, futhi kube sezansi lapho kuyokwehla kufinyelele emakhulwini ayisithupha, bese kuba amakhulu amahlanu, bese kwehla kube amakhulu amane, amakhulu amathathu, ikhulu kuya emashumini ayizikhombisa nanhlanu, ndawo. Kwehlela cishe kanjalo usuku izincwadi ezingamashumi ayisikhombisa nanhlanu ngosuku mhlawumbe. Awu, ngacabanga, awu, ngiyamangala ukuthi kwenzekeni. Angazi njengoba ngenze noma yini uma ngifanele ngangabantu ngani ngiyaxolisa. Isizathu ngacabanga, awu, anginayo, angizithengisi izinto, futhi into kuphela abantu abangibhalela yona ukuthola izindwangu zomkhuleko, futhi asizithengisi, sibanika zona. Ngakho awu Nkosi, mhlawumbe ulungiselela ukuguqula izinto. Ngaya eCalifornia, ngaya cishe izinkulungwane eziyishumi nanhlanu zamadola esikweletini emhlanganweni, futhi ngalobu busuku ngenkathi ngihamba ngacela uBilly ukuba angitshele. Futhi abantu abathandekayo ababewuxhasa bawubhala wabanga phansi, futhi wawukahle kakhulu, kodwa kwakungesona isithembiso leso. Ngathembisa uNkulunkulu lokho engangizokwenza, futhi ngenkathi umfowethu othandekayo engiyisa ekhaya ngalobu busuku ngaphandle endlini encane engangihlala kuyo, ngaphumela phezu kwentaba ngingedwa cishe ngehora lesibili kuseni, futhi sasizohamba sekuzogamanxa ihora lesine. Futhi ngakhuleka nenyanga ikhanya phansi, ikhanya kakhulu, ngiyakubona nje kwakuyikwindla edlule, ngathi baba osezulwini manje ngiyaphuma ensimini ngiya ekhaya, futhi noma yini ofuna ngiyenze kusukela manje kuqhubeke, wena nje yembule kimi. Futhi ngakho ngikwazanga kutshela uBilly nabo, ngangingafuni kubatshela, ngingafuni ukutshela umngami, kodwa ngathi ngizobatshela lapho ngifike eArizona. Awu, ngaseke ngithi ngizelinde ngize ngifike esifundazweni esidala esihle saseTexas, lapho umama wami avela khona. Ngathi ngizobatshela lapho, ngabe ke sengifika lapho ngabatshela njengoba ngiza eJeffersonville, Indiana. Awu, uBilly wathi babayi, kungcono uqaphele okwenzayo. Wathi iBhayibheli yalisho yini ukuthi maye kimi uma ngingalishumayela ivangeli? Ngathi ngizange ngisho lutho ngokushumayela ivangeli, ngiqonde inkonzo yokuvangela, futhi ngathi bheka Billy, ngathi uNkulunkulu unamadoda enkundleni yonke indawo, akangidingi phandle lapho. Ngingabuyela emuva ngiphinde ngithole umsebenzi wami, futhi ngiye kweluseni, futhi ngeluse ithabenekele noma ukuthize, ngingahlengehle ngiqashe itheatre endala ezansi lapho, sibe nombuthano wamazwe ngamazwe wangesonto ntambama nokusakaza noma ukuthize. Ngathi ngikwazi ukuma khona lapho nje manje ngoba izindleko zami zigijima cishe ikhulu lamadola ngosuku ekhaya. Ngakho angikwazi ngehhovisi lami nezinto, ngathi angikwazi nje ukuvala thaqa ngoba ngikwazi ukukwenza. Futhi ngakho umngami wathi, Billy, ngithemba ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani. ngathi awu manje ngazi into eyodwa ngenkathi ngiza lapha ngesikhathi engqungqutheleni futhi ngiyayazi indaba ngoba ngethembisele umngane wami omncane othandekayo wasesidweni lapha umfowethu uBhoze ukuthi ngiyoza futhi ngimshumayelele izinsuku ezimbili ebandleni lasephiladelphia emva kokuba leyo ngqungquthela iziphelile futhi ngatshelwa uma ngingakwenzi uma bengingenza lokho angikwazanga ukuba yisikhulumi ngingathanda kukhetha kwami ngathi ngizohlala nezwi lami futhi ngaya kumfowethu ujosefu impela ngoba ngizokwenza futhi umuntu ongeke aligcine izwi lakhe akalungile kakhulu leyo ndlela engimthatha ngayo unkulunkulu unikeza izwi futhi ngikhola lonke izwi lalo futhi uma engayiki kuligcina bekungeke kube ngunkulunkulu kimi ufanele agcine izwi lakhe ngiyakholwa futhi uzokwenza futhi ngiyazi uzokwenza manje khona ke mina ngalobo busuku ngalala lapho sifika ekhaya umngami wayekala wathi Pili ngesaba ukuthi wenza iphutha wathi uyazi ngifuna ukuthi ube sekhaya nezinganyana kanye nami kodwa wathi Pili buka ukuthi sekwenza kuqale imvuselelo yomhlaba jikelele futhi angiboni ukuthi uNkulunkulu ubeyokungenisa kuphi ngaphandle kwenkundla futhi ngathi awu ngamthembisa wathi kodwa akazange kutshele ngathi kodwa ngamthembisa niyabo yilokho kuphela ngamthembisa ngizogcina izwi lami kuye uma ngizoligcina kubazalwane bami impela bengiyoligcina kumsindisi wami ngakho ngangele futhi ngalala kahle kakhulu busuku bonke ngakusase kuseli cishe ngehora lesithupha nqo savuka futhi futhi ngiyaphuma nje empedeni wayengakwelinye icala ngavele ngahlikihle buso bami kanje ngathi awu ngizoshayela inkampani yezemisebenzi yomphakathi namuhla futhi ngibuze ukuthi ngingaphinde ngiwuthole yini umsebenzi wami omdala futhi ngathi uma benganginiki umsebenzi wami mnumzane wothi ungusonkontileka ngizovele ngihambe naye futhi mina naye sizophuma futhi sibhidlize izakhiwo ezithile noma ukuthize futhi ngangena emsebenzini ngoba ngifanele ngiye emsebenzini futhi ngakho ngoba le mali ifanele kuhlangatshezwane nayo futhi nginesikweletu sezinkulungwane eziyishumi nanhlanu zamadola ngathi khona-ke ngenzeni na ngifanele ngikukhokhele lokho akunendaba ukuthi bakubhala ngaphansi kangakanani ngizokukhokha ngikubuyisele kunjalo futhi ngakho wathi uzoshayela umnumzane pha kulokhu kusa na ngathi yebo ngizomshayela ucingo ngimbuze ukuthi ngingawuthola yini umsebenzi wami futhi uma yena uma lowo msebenzi othile usewutholile manje futhi akakwazi ukumnika umsebenzi ongcono ngathi khona-ke ngizovele nje ngizohamba nomfowethu wood futhi sizoya ekwakhenizakhiwo noma enye into ethize enye ngizomsiza futhi ngakho ngathi uma ngiphuma ensimini sizathu lokho kuzomkhipha futhi angabuyela ekwenzeni umsebenzi kasokontileka futhi singaya emsebenzini ngakho-ke njengoba wathi awu ngethemba ngempela ukuthi yazi ukuthi ukhuluma ngani Bill futhi ngathi awu
And I looked, coming, moving down from the ceiling.
Futhi ngabheka eza ehla isuka kusilingi. Oh, mhlawumbe mina nje.
I couldn't expect you to understand it.
Bengingalindele ukuthi uzokuqonda, kodwa leyo yinto ukuthi lapho sihlangana ubuso nobuso noJesu uyoba ezwini. Nako kufika kuthile kuhamba ngibone abantwana ababili abancane abanobuso obumnyama beza behla bedonse enqola encane. Ngathi sithandwa bheka beza lapha ngase ngihambileke. Futhi wathi ukhuluma ngani ngangimuzwa kodwa angikwazanga ukumphendula. Nalaba abantwana abancane babehamba beza bebheke ngakimi abancane uhlobo lwezinwele ezinde namnyama amehlo amnyama ubuso obunsundu beza kimi futhi ngase ngibona-ke ngaqala kuhamba ngaqhubeka ngale kwabantwana ngibone umnumzane Agenbright umfowethu owaya phesheya kwezwilandle kanye nami izikhathi eziningi ngimbona emi lapho engibuka ngaqhubeka ngaya kuye manje ngisabuzwa umngame ehambahamba ekamelweni ngizokusho ngale ndlela ukuze nizokuqonda angase angabi amazwi afanele kodwa ukuze niqonde lelo zinga elilodwa engangikulo ngangiphumile ngase ngingene kwelinye ngibange ngisamuzwa ehamba kwakungasekho futhi ngibone umnumzane Agenbright wayeyindlela yakhe encane engavamile indlela abamba ngayo ikhanda lakhe futhi emi ukumamatheka lapho engibuka futhi wathi futhi Branham wathi sikhiphe amakhadi yonke indawo futhi sinendlela yakho ngena futhi uphume futhi konke sekumi ngomumo ngikajikulukile mfowethu Agenbright ngizohamba ngayiphi indlela na wathi qhubeka nje
I walked on.
Ngaqhubeka ngahamba ngadlula kwabanye abefundisi.
Then I walked a little farther.
Kodwa ngahamba ngaqhubekela phambili kancane ngangena odabeni olukhulu olubonakalayo kuyo yonke indawo. Nazo zonke izinhlobo ze kwakubukeka sengathi kuhlalisa izinkulungwane zabantu.
And just then I heard someone say,
futhi kusenjalo ngezomunye ethi umhlangano usukhishiwe.
Well, I said, who dismissed it?
Ngathi ubani ukhiphile na? Kwenzeke kanjani ukuba ukhishwe na? Futhi bengixoxa ngathi ukhishweleni na? Kwenzekeni na? Futhi kwakuyimvula ekhemezayo. Futhi into ethize yathi kimi ngalokhu uyokwazi. Futhi ke ngathi futhi ke ngangena ngiqhubekela phambili embonweni futhi ngenkathi sekwenzile ngangimi kanye niyazi isicathulo sengane encane cishe enonyaka obudala. Niyazi izimbotshana ezincanyanyana, hayi ibhuzi kodwa isicathulo. Futhi ngangine intambo esandleni sami ngizama ukuhlanganisa le mbobo encane eyesishiyagalombili eyintshini kule mbobo ngentambo engaba wafuwe intshi. Ngisebenza ngokuzimisela ngizama ukuphusha leyo ntambo idlule leyo ntambo enguhafu we-intshi ngembobo eyisishiyagalombili eyintshini. Futhi ngangiqabula imicu yonke indawo intambo ngizama ukuyiphusha idlule kanjalo. Futhi kwakungeke nje kukwenze futhi intambo yayinqamuka yonke ekugcineni.
So just then I heard someone say behind me,
ngakho ngaleso sikhathi nje ngezothile ethi emva kwami, awuqondi ukuthi awukwazi ukufundisa izingane izinto ezingaphezu kwemvelo na? Ngaqalaza. Futhi kwakungemva kwami futhi ngaliqondela lo phimbo wathi usebenzisa iphethelo elingesilo le ntambo. Ngase ngibuka phansi kugcineni kwentambo elele kwiphansi inqwaba yentambo futhi yayiboshelwe phansi yaba yintshi lesishiyagalombili elihle ukuze idlule embotsheni. Ngathi ngiyaqonda. Futhi lapho ngifinyelela ukucosha intambo ngaphinde ngathathwa futhi manje makani phansi lokhu kubhekisiseni kufezeka niyabo. Futhi lapho sengiqale ukufinyelela phansi ngase ngihambile futhi. Kodwa-ke lapho sengifika ngangimeceleni kwechibi elihle, into ethile efana nechibi lenu phandle ngesikhathi sasehlobo lapho lilihle ngempela futhi liluhlaza satshane. Futhi kwakukhona abadobi nxa zonke zechibi futhi babedoba kodwa babebamba izinhlanzi ezincane. Ngase ngibuka echibini nalezo ezinkulu izinhlanzi ezinhle, ama-trout othi ngolwenkosazane phandle lapho. Ngase ngithi ngiyazi ukuthi lo ngumbono kodwa ngiziqondi lezo zinhlanzi ama-trout. Kodwa ngathi uyazi ngiyakhonda phansi ngo enhliziyweni yami ngingazibamba lezo. Ngakho ngaxosha intambo kodwa esikhundleni sokuba ibe intambo kwakuyinduku yokudoba. Futhi ngaleso sikhathi nje lowo osemva kwami wathi manje ngizokufundisa ukuthi kudotshwa kanjani, ukuthi zibanjwa kanjani lezo. Futhi ngakho wathatha futhi wathi bopha isicupho futhi ngaqhasela isicupho. Wathi manje phonsa phandle le, manje lalelisisani phandle le kujuleni. Futhi wathi lapho wenza manje yeka isicupho sicwile phansi kuqala, bese ke wathi isidonse kancane. Manje lokho yindlela su yabadobi ngempela. Ngakho ngathi kodwa-ke lapho wenza manje uzozwa kudla kuso kodwa ungatsheli muntu ukuthi wenzani kugcine kuwe. Futhi wathi kodwa-ke lapho uzo kuphinda kudla futhi wathi donsa kancane nje kancanyana kodwa hayi kanzima kakhulu. Wathi futhi-ke kuzosidonsa sisuka enhlanzini encane futhi lapho zihlakazeka lokho kuzodonsa ukunaka kwenhlanzi enkulu futhi zizosibamba. Futhi wathi yileyo ndlela ozoyibamba ngayo. Wathi kodwa-ke lapho ziluma okwesithathu setha ihuku lakho ukuze libambe. Futhi ngathi ngiyaqonda. Wathi kodwa yiba ulokhu unganyakazi, ungatsheli muntu, unganyakazi. Futhi ngathi kulungile. Futhi ngangiphethe isicupho esandleni sami futhi bonke laba abadobi baba abefundisi bafika bonke bethi futhi Branham ngiyazi ungayibamba inhlanzi. Kuzobala lokho kungenze ngazizwa ngikahle ngempela. Ngathi yebo ngingumdobi ngiyakwazi ukubamba inhlanzi. Futhi wathi ngathi manje nansi indlela wenza ngayo. futhi ngathi uyiphonsa phandle le ngase ngiyelenga phandle ngangena emanzini ajulileyo ngathi manje lezo zinhlanzi ezincane zilungile bazalwane kodwa sifuna izinkulu futhi ngangivumela ngathi awu niyabo lapho lishona phansi manje bonani na khona kukhona cishe lapho nje okufanele kube khona manje bonani kukhona bonani lapho lezo izinhlanzi ezincane ngathi manje lapho lusetha futhi ngikunikeza ukudlukuza okukhulu futhi lapho sengenzile ngakhipha zonke isicupho emanzini futhi lapho sengenzile ngabamba inhlanzi kodwa ngazibuza ukuthi ize yasithela kanjani isicupho emlonyeni wayo isizathu kwakubukeka sengathi isikhomba savele sanwebeka phezu kwesicupho cishe ubukhulu obufanayo besicupho futhi ngacabanga ohe futhi ngaso leso sikhathi lona owayekade ekhuluma emva kwami wama ngaphambi kwami kwakunguye ingelosi yenkosi wayesonge izandla zakhe wangibuka wathi lokho nje engikutshele ukuthi ungakwenzi futhi ngathi yebo kunjalo wathi uyabo lowo mdonso wokuqala wawungenkathi wawuvame ukubeka izandla zakho phezu kwabantu futhi ubatshele ukuthi kwakuyini inkathazo yabo wathi umdonso wesibili wawungenkathi wazi izimfihlo zenhliziyo njengoba ngakutshela futhi wathi esikhundleni sokuthi ugcine lokho kuwe uqobo uzame ukuchaza konke ngakho futhi utshele abantu futhi ngenkathi sewenzile wathi bungazilutho ngakho wena uqobo futhi ungakuchaza kanjani na futhi ubangele isigejane esikhulu sokulingisa kwenyama ukuthi kuvuke futhi uyakubona okwenzile futhi ngathi inkosi ngiyaxolisa futhi ngathi oh ngiyaxolisa kakhulu angazi ukuthi ngenze njani futhi ngangidonsa usinga kanje futhi ngangizama ukuqondisa usinga lwami futhi wangibuka wathi manje ungaxabanisi usinga lwakho ngalezi uhlobo lwezikhathi ngacabanga mhlawumbe uzongipha ukunye kuzama futhi ngathi ngizoqaphela impela futhi ngangisonga usinga lwami ngalubona luhamba kahle
just then I felt myself go higher way
kwase kuthike lapho esesho lokho ngaleso sikhathi nje ngazizwa ngikhuphukela phezulu kakhulu futhi ngikathi sengihlezi phansi ngaseke ngingaphansi futhi ngimi ngaphezulu ithende elikhulu angikaze ngilibone ithende linje futhi ngangisanda kwenza kubizela ealtare kubonakala sengathi ezansi ealtare futhi ngikathi ngiphansi lapho ngabheka futhi kwakukhona amakhulu abantu emiyezo ngeze ealtare khale zingembezi ngoba babemukele inkosi uJesu futhi babekhale zingembezi nje bezwakala kakhulu futhi ngathi lokho kufana kakhulu nakho kanjalo futhi umnumzane ohloniphekile onomusa ngempela waphuma waye emsamo wathi ngenkathi umfowethu Branham esaphumule imizuzwana embala nje wathi sizobiza umugqa omkhuleko futhi wathi wonke umuntu onamakhadi omkhuleko aqala ngenombolo ethize ame ngale aqhubekele kwesokudla awu ngawuqaphela umugqa omkhuleko kwakubonakala sengathi kwakuzungeze lonke ithende nangaphandle futhi kwehla ngesitaladi umugqa omkhuleko njalo ngase ngibuka ngale kwakungakwesokunxele sami ngaleso sikhathi futhi lokho bekungaba kwesokudla sami ukuba bengimi emsamo bekungaba ngaleyo ndlela kukhona uphisi woseyili onwetshiwe lapho futhi ngemuva kwalo seyili kwakukhona isakhiwo sincane esiyisikwele cishe amafiti ayi shumi nambili ukuvundla namafiti angamashumi amabili bodwa into ethile njalo awu ngama ngabuka lokho futhi ngababona benyusa ininikazi elisohlakeni futhi kwakukhona ininikazi lapho lithatha igama lalo nezinto ephepheni futhi ngakho kukhona ofikayo futhi walithatha futhi waliphusha ladlula nendoda elandelayo yadlula yayinezinduku zokuqhugela ngiyababona bedlula kuleso sakhiwo esincane futhi ngaphandle ininikazi lapho limemeza kakhulu lefuqa loluhlaka futhi kodwa kwakukhona elinye ininikazi ngakolunye uhlangothi lalibukeka njengowesifazane nezinwele ezimnyama lase lithi kwenzekeni na lathi angazi nje lathi angikwazi ukukutshela ukuthi kwenzekeni lathi sengineminyaka engamashumi amabili ngikhubazekile futhi bheka ngizizwa sengathi angikazi ngigule futhi khona lapho nje nakho kuphuma indoda igxumagxuma futhi igxuma inezayo inezayo izinduku zokuqhugela esandleni sayo futhi ngakubuka lokho futhi ngaleso sikhathi nje manje nakhu okuthize qaphelisisani kunomehluko phakathi kwengelosi yenkosi nalokho kukhanya ngoba ngezwa into ethize enyakazayo njengoba yenza lapho ifika lapha emsamo ebusuku ukuthi ukufana nohwe hwe hwe nanjengomlilo ophephukayo amalangaba akhothayo futhi kwangishiya futhi kwehla ngqo ngale phezu kwalezo zithameli futhi kwahamba futhi kwema phezu kwesiqongo saleso sakhiwe sincane kwaseke kuhlala phansi esiqongweni saso kwase kuthi-ke ngekathi kwenzile lona yeme duze kwami emva kwami iphimbo elifanayo iphimbo lengelosi wathi ngizohlangana nawe lapho futhi lona ngumdonso wesithathu kodwa akukho muntu oyokwazi lutho ngawo futhi ngathi awu angiqondi kungani lapho na kungani lapho na wathi ngeke kube umbukiso womphakathi kulesi sikhathi futhi ngathi angiqondi ngingena kulelo gumbi elincane kanjalo futhi wathi kulotshiwe yini yinkosi yethu lapho ukhuleka ungabi njengabazenzisi abathanda ukuzwakala phambi kwabantu kodwa ngena egumbini elincane elisithekileyo ukhuleke kubaba obone ekusithekeni futhi lowo obona ekusithekeni uyokuvuza obala kuphelele embhalweni ngaso sonke isikhathi kunjalo futhi ngathi ngiyaqonda
and set me down in this room.
Wayesengithatha wangiyisa kule ndawo wase engihlalisa phansi kuleli kamelo engangikulo waseke engitshela ukuthi ngenzeni kwesithathu. Manje bangana bangamaKristu lokho kuzoba lapho ngishiyela umhlaba lokho kuzobe kusesifubeni sami lapho kodwa makana amazwi ami ukuthi kuzokwenzekani lapho lokho kwakuyizinyanga ezinhlanu ezidlule izinyanga eziyisithupha manje futhi sasingazi nokwazi ukuthi siyoke siye ezansi lapha eMexico kodwa ngacabanga ukuthi ngangiya ePhoenix nomngane wethu othandekayo nomfowethu okhulekela abagulayo umnumzane Allen wangena lapho wathi qabo ngizohlala lapha ngakho ngeke ngihambe ngaleyo ngxenye yenyanga ngangingeke ngingene ngaleso sikhathi nomfowethu phakathi lapho ngangingeke nje ngikwenze lokho ngakho angimazi umfowethu Allen kodwa nokho wenza phandle lapho emsebenzini wenkosi ngakho ngibathi qabo wayezohlala ngathi abazalwane bangibiza inhlangano lapho iqembu labefundisi okungukuthi ngangifanele ngithathe indawo kamfowethu Roberts ngenkathi eye Australia ngathi awu lokho kulungile uma benomuntu mumbe lapho umfowethu Allen ekhulekela abagulayo angizukuya lokho bekungeke kube ubuzalwane ngakho ngathi kulungile nomfowethu Aken Braje wangibiza ezinsukwini ezimbalwa kamuva wayesethi mfowethu Branham ngikhulume nomfowethu Mo kungani ungehlele eMexico na ngathi uBaron von Blomberg nabaningi babo bazamile ukungiyisa eMexico anginandaba ngokwehla ngathi ake sibe nomhlangano waseMelika ndawana thize ngathi ngangifuna ukubeka lelo tende lapho ngokokuqala nqa futhi wathi awu kungani ungangeni eMexico na ngathi awu kulungile ngizobonani ngakho ngakho kwakukhona enye indoda ezansi lapho futhi waphinda washaya ucingo wathi umhlangano wonke umiselwe izinsuku ezifanayo futhi wathi sinakho ngaphakathi kwehholo elikhulu elikhulukazi elikhulu ezansi lapho futhi ngalobo busuku ngangisezansi kwamnumzane Ward ngacabanga uyazi kunjalo izingane ezincane ezinobuso obumnyama zibukeka njengamandiya uyilokho umbono ngase ngithi kodwa into exakayo bekufanele kube indawo ebonakala yonke indawo nokuthile mayelana ukukhulula ngakho-ke lapho thina ezinsukwini ezimbili kamuva umnumzane Aken Bright washaya ucingo wayesethi futhi Branham sinenkundla enkulu yenkunzi futhi uhulumeni wasemexico uyakungenisa ngokokuqala nqa emlandweni wasemexico ukuthi umuntu ongeyena umkatolika wake wangeniswa nguhulumeni ngakho ngathi kuhle kakhulu lokho ngakho ngathi manje kukhona into elungiselela kwenzeka ngathi sinenkinga ezayo futhi niyazi ngenkathi sehlele eMexico futhi sazilungiselela futhi saphumela enkundleni yenkunzi othile lana emgwaqeni ophumela lapho futhi othile wayeyikhiphile leyo mihlangano futhi abazi ukuthi ubani okwenzile kwamanje kunjalo impela Ndabe kese ngibuyele kaya, ngandiza ngabuye ngosuku lwesibili, asikwazanga ngisho, umfowethu Mo wathi, umfowethu Branham, ngizothola, futhi asikwazanga ngisho nokuthola umfundisi ndawo, futhi akekho oyazi utho ngakho, futhi umfowethu Mo wathi, uma ngimfowethu Branham kakhulu, njengoba nje ngikulandela, ukuba bengingagaze ngikukholwe, kuze kube yilesi sikhathi, impela bengizokukholwa manje, futhi ngathi kulungile lokho, ngakho sibuyela phezulu. Ngase ngizwa umnumzane wakhe Bright wayesendleleni yakhe ezongibona. Ngaphuma ngiyokhuleka emhumeni wami futhi ngibuze inkosini ukuthi yini yangikhombisa omunye umbono. Yathi izinhlanzi ezifile yayilele futhi yangitshela ukuthi kwakuyini. Yathi buyele emuva kodwa lesi yakuzonda ngempela isikhathi kodwa ngizosibusisa. Ngabuyele emuva ezansi lapho futhi ndawo cishe abangamashumi amane abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amahlanu beza kuKristu. Ingane efile yavuswa kwabafileyo futhi kwenzeka izinto ezinkulu. Manje ngilinde ihora, ungacabanga ukuthi lokhu kubonakala kukuncane kangakanani manje ukuthi lezi zinto ziyenzeka, lezi zinto ezinkulu esezivele zenzekile. Ngobunye ubusuku mina ngingazi bangaki ababese bandlile laseFiladelfia ngenkathi bengizwa ngisho kumuntu othize aqalekiswe umuntu ophakamisa amehlo ngesikhathi ngisakhulekela lo wezifazane uyimpumputhe. Yilokho engangikwenza nebo. Inkosi ilungiselela ukuvakashela abantu bayo kwenkulu into ethize emangalisayo bangane. Futhi benginga kufanele kube yimfihlo enhlizweni yami uqobo. Kodwa njengoba ningazi futhi niyangikholwa futhi niyangithanda futhi niyangihlonipha njengencikwa kaNkulunkulu, khumbulani nje ngiyanitshela isibusiso sisendleleni, kunjalo siyeza. Futhi ngeke sibe buthakathaka, ngeke kusangenza ngibe buthakathaka, futhi kuzoba ngaphezulu kakhulu kwanoma yini yake yenzeka lapha, noma nganoma yisiphi sinye isikhathi. Yinto nje inkosi ekunikezile futhi ngiyafuna. Lokho kungenza ngibe ikholo emseni emva kokuba sengikwenzile nezinto engangizenzile nendlela engangenze ngayo, futhi ngalahla phambi kukaNkulunkulu. Futhi nokho lapho uNkulunkulu ekhuluma noma yini futhi enze uzokwenza noma kanjani. Amen. Mose wabulela umuntu ngesingesikhathi kodwa uNkulunkulu wayezimisele wamgcina emuva lapho ngemuva kogwadule iminyaka engamashumi amane kodwa wathatha u-Israyeli wamyisa ezweni lesethembiso. Angamangalisi yini na uNkulunkulu ofanayo namuhla ayenguye ngaleyo nkathi. Futhi bangane, ngisho lokhu kini nonke nina makholwa ngamaKristu, kungakhathaleki ukuthi uya kuliphi ibandla. Phansi ezitudiyo ngolunye usuku kwakukhona indoda ngangikhuluma nayo, indoda ekahle kakhulu nomkayo, lapho umfowethu Boze nami sasiqopha khona ukusakazwa. Futhi yayingixawula futhi khuluma futhi ngathi awu imthanda kakhulu umfowethu Joseph, ngathi ngabe wena uyayibandleni lakhe na. Yathi qabo, ngiyi-Methodist. Ngathi awu ngathethelelwa ngalokho, futhi ngakho ngivele ngiyidlalisa kanjalo, futhi ngathi bengiqhubeka nje kuwe. Ngathi bheka mfowethu, ngangivame ukugibela kancane futhi ubaba wayengumgibeli, futhi ngathi phezulu ehlathini lase-Arapaho lapho sasixabise khona izinkomo. Ngathi bona akukho okungafika kuloluhlu ngaphandle kwe-Hereford yohlobo oluphelele ngokuphelele. Umqaphi umi othangweni olushushumbisayo, futhi ngeke avumele lutho ukuba kudlule ngaphandle uma kungebhalisiwe uhlobo lwe-Hereford. Futhi ngathi abanye babo bangena lapho nelezi J, ezinye ziza ne-Bow W, ezinye ne-Cycle R, ezinye ne-Tripod. Zibizwa ngamagama ehlukene kodwa zonke zingama-Herefords ohlobo kunjalo. Kungaleyo ndlela-ke singathi sibe yi-Methodist, Baptist, lokhu noma lokho noma okunye. Kodwa inqobo nje, uma ungumKristu wohlobo ngamandla kaMoya Ngcwele, yilokho kuphela okungangena edlelweni esibayeni. Ngoba ngamoya munye sonke sibhaphathizwa emzimbeni munye, futhi siba ngabantu ababodwa, ibandla elilodwa, nombono wodwa, nenjongo eyodwa, ukudumisa uJesu Kristu siselapha emhlabeni.
One heaven. Is that right?
izwi leli lodwa ngabe lokho kunjalo na futhi sibonga kakhulu ngalokho manje sekidlulile isikhathi sami sokukhuluma nawe ngoba ufanele usheshe ubuye ngemva esikhashaneni nje kodwa bangake bathanda inkulumo yenhliziyo nenhliziyo na nibonakala ngathi niyakuqonda besingakhuluma amahora ngamahora futhi manje uma kungukuthi futhi Branham ungangichazela lokhu na angikwazi ngifisa sengathi ngingakwazi kodwa angikwazi akunakwenzeka awukwazi ukuchaza izinto ezingaphezu kwemvelo futhi lapho uzama ukukwenza kunjengoba angitshela nje ubangele ukuqhathanisa kwenyama kukhuphuke niyabo uyakwenza kuyiqiniso nje kuzokwenza lokho futhi kuyisithiyo emzimbeni kaKristu niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na kubangela ukungqubuzana manje into okufanele yenziwe ukuba niqinise enhliziyweni yakho uthande inkosi ngayo yonke inhliziyo yakho futhi nje ubonge ukuthi uNkulunkulu umasha kanye nathi inkosi evukile uJesu Kristu futhi ngisho lokho futhi ngenza lokho kubikezela angikusho egameni lenkosi manje ngiyakusho njengomfowenu ngiyakubikezela lokho futhi lalelisisa
I predict that America this year the United States
Ngibikezela ukuthi Melika kulonyaka iUnited States kulonyaka kuphakathi kokuthi izokwamukela uKristu noma izoqala ukuwa kusukela kulonyaka ya
This is America's
Lesi isikhathi seMelika sokuphenduka futhi uma ingakwenzi ngikubikezele lokho ngiyacabanga cishe kuJanuwari zishumi nanhlanu noma zishumi nesithupha kulonyaka ngizwa nje ngiholeleka kuba ngikusho futhi khona ngibambelele kukho futhi ngabuka amasondo ekhuphuka ngiqaphela umkhulu umvangeli odumile uBilly Graham ubuya phesheya kwezilwandle futhi wahlela imihlangano yakhe eNew York nalezi zindawo ezinkulu ukushaya khona impela esikhungweni semizwa nokungena okunye futhi ngiyakubona lokho umfowethu Robert uxoshiwe ezweni langaphandle umnumzane Aken Bright ufuna mina emva kukaJuni kanye nabo ngihamba ngingena eGermany emuva ezansi eNingizimu Afrika futhi ngidlule lapho kodwa kukhona okungibambile ukuya eMelika futhi bonke okunye kubonakala kuyindlela efanayo futhi ngikholwa ukuthi iMelika izothola ukubizwa kwayo kokugcina kulonyaka kunjalo bengingeke ngilokothe bukani lapha ema-tapini ezansi lapha angase adlalwe eminyakeni engamashumi amabili kusukela lamudla niyabo ufanele ubheke ukuthi ukhuluma ngani ubhekisise ukuthi uthini kodwa ngiyakukholwa lokho manje inkosi ayingitshelanga lokho kodwa ngiyakukholwa lokho ukuthi iMelika kuphakathi kokuthi izomemukela uKristu noma izomenqaba ngokuphelele kulonyaka
I predict that they will turn him down.
Futhi ngiyabikezela ukuthi bazomenqaba ngiyakwenza. Bukani ukuthi benzani ezantsi eFlorida kuJeko ubhekani ukuthi benzani yonke indlela bebengake benze kanjani lokho kuphambene ngisho nomthetho sisekelo ukuxosha indoda esizweni sinenkululeko yokukhuluma impela sinayo kodwa bazo ukuqala niyazi bazozama ukumisa konke lokho bazozama ukuyeka ukukhulekela abagulayo futhi babeke ukuthi kunqatshelwe kukho futhi kubulani lokho nje lapho kuvuka kuhlushwa ibandla lifika ekuphakameni kwalimpela ngalokuthi lihlala likwedlula konke yebo mnumzane futhi uNkulunkulu ukusebenza konke ndawonye
Praise be to God who gives us the victory.
Makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba.
Thank you.
Funani ukuhunyushwa manje nibone ukuthi uzothini kithi. Futhi kunjalo kukhona incazelo ezolandela lokhu manje wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela nenenekazi lakhuluma futhi noma ngabe kwakungubani lalezisisa ngempela makuthi labo abaziyo manje niyabo makanda yenu ekhotheme nikuzwile lokho kuhumusha bangaki lapha abafuna ukwemukela uKristu njengomsindisi womuntu siqu ukuze akhunjule emkhulekweni na ningazi phakamise izandla zenu phezulu impela nje manje na phezulu kakhulu ukuze sibone ukuthi ungubani phezulu kakhulu sithola indlela encane kwiorgani uma uthanda imizuzwana embalwa uzakhothamisa ikhanda lakho manje futhi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuyilapho iphimbo lishilo ukuthi leli bekuyiqiniso uma uke wangena woza manje Baba wethu sizulini siyakhuleka ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi njengoba umoya wakho uhamba phezu kwalesi sakhiwo manje namaphimbo aphuma athi lesi bekuyisikhathi leli yihora futhi ngiyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi ngibona zonke lezo zandla eziphakamile abanye mhlawumbe izandla ezingamashumi amathathu noma ngaphezulu zenyukele emoyeni khona manje ukwemukela uKristu njengomsindisi wabo siqu zizwa umlayezo zazi ukuthi sisesikhathini sokuphela le mililo yemvuselelo ivutha kuwo wonke amagquma uNkulunkulu wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyovusa lezi zinto okufakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu naphakathi kwethu nokwenza lokho obekulungile futhi ekhombisa izibonakaliso ezinkulu nezimanga phakathi kwabantu ukuthi izimpuputhe ziyobona izithulo ziyozwa futhi kuzoba nezinkonzo ezinkulu ezingaphezu kwemvelo eziqhubekayo futhi namhlanje Nkosi siphilele ukukubona futhi ngiyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi bonke laba abampofu abantwana abathandekayo abaphakamise izandla zabo khona manje nje ukuthi bebefunda ukwamukela wena njengomsindisi womuntu siqu ukuthi uzobasindisa esonweni siphe khona Nkosi futhi ngiyakhuleka futhi ukuthi sisekulomnyakazo omkhulu njengamanje ukuthi umoya ongcwele uzogcwalisa yonke inhliziyo kabusha basa umlilo omusha Nkosi emiphefumulweni yabo kwangathi bangaphuma nentshisekelo ngemva kokuzwa kwathi lapho lelozwi selikhulunyiwe ukuthi isizwe sethu esisithandayo singasenqaba izithembiso Oh uNkulunkulu imibuso emikhulu izowa yonke into efayo ifanele idedele ukungafi oh uNkulunkulu njengoba sikubona lokhu Simingale emanxiweni yasendulo aseRoma sibona lapho lelozwe likhulu lenkosi enkulu ngelinye ilanga lama njengendawo eqhakazayo yomhlaba indawo ekhanyayo kulezo zonke emhlabeni futhi namhlanje umba amafitha ngabashimi amabili ngaphansi komhlabathi kotshele izinsalelo zombuso omkhulu ngale yaphakathi lapho ithempeli lake lama khona kumi iMuslim kaOma eziningi zezinto ezinkulu izizwe ezinkulu uAlexander the Great omkhulu neGreece nezinye izindawo eziningi ukuthi imibuso iwe kanjani uNkulunkulu sibona isisekelo sesizwe sakithi siphidlika ngenxa yokwenqatshwa kwevangeli ngenkathi amadoda amakhulu eshanele lesi sizwe ekamisisa yonke indawo imibiko yevangeli yaphuma. Umoya ofana nokaJohane umbhaphathizi engenzi izimangaliso noma engasho lutho ngezimangaliso, kodwa washanela isizwe nya. Khona-ke amandla kaJesu okwenza izimangaliso akulandela njengoba yenza uJohane. Futhi namanje isizwe sakithi iwhisky, ugwayi, amaklabhu asebusuku, esono sinqobelana nxa zonke. Impucuko yethu enkulu iyawa, iyawa, konke kufanele kuhlehle. Yonke le mibuso imelwe ukuwa ukuze umbuso kaNkulunkulu umiswe ngokukhazimulwa kwawo. Futhi isikhathi seminyaka eyinkulungwane esikhulu singena endaweni. Ukubona isihlahla sidala lapho kanye eminyakeni embalwa edlule njengomfana kwahlala khona, kuyilapho amagatsha awo amakhulu asebukhosini. Ngangicabanga ukuthi leso sihlahla sasiyoba lapho amakhulu eminyaka, futhi namuhla izihlahla esesoma sazi ukuthi zonke izinto ezifayo zifanele zihambe. Mina futhi Nkosi ngake ngaba yinsizwa, ngizibona ngihlehla manje ngifinyelela esiqongweni somuqa ngaleya ukubona ukushona kwelanga. Namuhla izimpunga eziningi zikhotheme kulesi sakhiwo lapho zake zaba yizinsizwa ezinamandla ezibukekayo. Abesifazane abaningi ubuso babo bukhotheme imibimbi, futhi manje izinyembezi ezinquma indlela yezinyawo yombimbi ebusweni babo. Yayikade ithandeka futhi iyinhle njengezintombi. Oh Nkulunkulu, yonke inyama injengotshani ukuphela kuseduze. Oh Kristu kaNkulunkulu, yemukela laba bantu abampofu embusweni wakho. Ngolunye usuku ngifanele ngiyime ngaleya esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi ngilandisa ngenkonzo yami. Ngilandisa ngalezi zinto ongivumele ukuba ngizenze Nkosi phakathi kwabantu ukumemezela ukuvuka kwenkosi Jesu. Nkulunkulu, ngifanele ngiphendule ngalokho. Oh Nkulunkulu, shisa intshisekelo phansi enhlizweni yami kakhulu nakakhulu nokuhlakanipha ukuze ngazi ukuthi ngibaholela kanjani abantu enkosini uJesu. Namuhla Baba, wena wethembisile ezwini lakho elingcwele, ozwa amazwi ami akhole ngokujimileyo nokuphile kuphakade. Futhi akasoze yeze ekulahlweni, kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. Izandla eziningi ngaphesheya lapha ziphakamile Nkosi, abantu abaningi abampofu abalahlekile, abaningi babo bahlubuka futhi baphuma endleleni. Nkulunkulu, siphe lokho ngalo mzuzu nje ukuthi umoya ongcwele ufakaze ukuthi lezi zinto ziyiqiniso, ukuthi sisesikhathini sokuphela, futhi bayabona ukuthi ngolunye usuku bafanele badlule. Kwangathi bangemukela uKristu khona manje sisakhothamisa amakhanda ethu. Ngabe ukhona phakathi lapha manje ongakaze aphakamise isandla sakhe ekubizeni kokuqala na? Ungasiphakamisa isandla sakho manje na, futhi uthi ngifuna ukwemukela uKristu ngalesi sikhathi njengomsindisi wami? Ungakwenza na, omunye umuntu na lowo ongakaze? Niqaphelile ukuthi umlilo wasishaya kanjani isakhiwo ngenkathi leluzwi liphuma na? Niyabo, ngiyakholwa mngane. Unkulunkulu akubusise mngane wami osemusha. Nsizwa, uphakamise isandla sakho. Nkulunkulu, mnike umfowethu unokuphila kuphakade ngokukholwa enkosini uJesu. Ngiyazibuza kuvulando sesitezi ndawona thize na. Uma sibone ukuthi uNkulunkulu wethembisa lezi zinto, silapha ukuzibona zifezeka. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakuthembisa, futhi noma yini uNkulunkulu ayithembisayo, uNkulunkulu ubophezelekile ukuba kwenze. Ingabe kuzoba khona omunye na? Nkulunkulu akubusise nenekazi, ngiyasibona isandla sakho. Ingabe omunye angasiphakamisa isandla sakhe na? Nkulunkulu akubusise nenekazi, ngiyasibona isandla sakho. Nkulunkulu akubusise nenekazi eliselincane, ngiyasibona isandla sakho. Omunye umuntu na? Nkulunkulu akubusise nenekazi, ngiyasibona isandla sakho. Othile kuvulando sesitezi na? Ngingathanda ukubona othile phezulu kuvulando sesitezi. Lo wonge yena umKristu ongathanda ukusho, uNkulunkulu akubusise. Bengazi nje ukuthi ubuphezulu lapho ndodana, kunomuntu mumbe ngoba umoya ngcwele ubonakale ungiholela kuvulando sesitezi. Angazi ukuthi kungani. Ngiyena umuntu oshisekela ngokweqile, uma nginguye angiqondile ukuba nguye, kodwa kubukeka sengathi bekunomuntu mumbe kuvulando sesitezi. uNkulunkulu akubusise ndodana, kwangathi unga, futhi uma lowo kungumkakho ngakuwe sengathi unga ukhonze inkosi uJesu ngayo yonke inhliziyo yakho kwangathi kungashintsha impilo yakho ikhaya lakho kuzokwenza kwangathi ungaba yincebo yakhe ngabe ukho nobunye ngaphambi nje kokuvala manje ngaphambi kokuba ngiphendulele inkonzo kumfowethu uBozena abafana bazofanele bangene imizuzu embalwa futhi baqale ukunikeza amakhadi omkhuleko ubungakwenza kanye nje futhi baphakamise isandla sabo ndawo esakhiweni na mfowethu uJoseph uma nje uzophakamisa isandla sakho umzuzwana nje ngifuna ukukhuleka nawe futhi yebo uNkulunkulu akubusise ngiyakubona izansi lapho ngiyabonga mnumzane onomusa uNkulunkulu akubusise ngale yansizwe lokho kuhle kakhulu manje lokhu kungahle kubonakala kuyinqaba kwabanye benu ukuthi lelozwi elilodwa beliyokwephula kanjani into ethize njalo nomlilo ubuyosabalala niyabo ingoba yiqiniso futhi inhloso ngqangi yomlayezo niyabo ukuthi sisesikhathini sokuphela uNkulunkulu akubusise mnumzane ngiyazibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise manje ngiyanitshela bangane baningi abahlezi lapha ngiyakholwa ozomela ukuhlushwa okunyandisayo ngokukholwa kwabo ngaphambi kokuba kunanyekwe ngophawu uNkulunkulu akubusise omunye umuntu aphakamise isandla sakhe na uNkulunkulu akubusise emuva le ngemuva ngiyazibona isandla sakho mnumzane omunye umuntu na manje omunye phakamisa isandla sakho masinye impela sisalinde umkhuleko wokusikhipha uma uzophakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise ndodana uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngiyasibona isandla sakho phezulu kwendoda phezulu lapho yebo uNkulunkulu akubusise mfowethu ngiyabona ngiyamangalisa lokho vele wemukele uKristu nje wena lapho uphakamisa isandla sakho uNkulunkulu ukubhala phansi encwadini yokuphila wona impela umzuzu okholwa ngawo wedlule kufeni uye kuphileni lapho uphakamisa isandla sakho usiphakamise kanjani isandla sakho na akekho ngeze kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala yilokho ke uNkulunkulu lapha edonsa uphakamisa isandla sakho izingelosi ziphala igama lakho encwadini yokuphila lokho kuyaxazulula manje uzokwamukela umoya ongcwele uma nje uzokholwa kuphela manje abakhanda yethu ekhotheme futhi Baba wethu sezulwini thumela izibusiso zakho futhi ngiyakubonga baba ngaleli butho elikhulu labantu elimukela uKristu nje ngiyakubonga ngokuqinisekisa imuva umlayezo wakho Nkosi nokunikeza Nokwenza izinto osenzele zona namuhla laba bantu bayojabula zonke izinsuku zokuphila kwabo wena ubanike ukuphila kuphakade manje nje ngoba bakholwe enkosini uJesu futhi baba lapho lokho kubizele altar kwenziwa ngomzuzwana nje ukwenyukela lapha futhi bame mathupha ngase altar noma isikhaleni esiphakathi lezihlalo futhi bakhuleke kuwe futhi babonge insindiso yabo ngiyakhuleka ukuthi zonke izandla eziphakemeyo zizoma esikhaleni esiphakathi lezihlalo ndawo futhi bakhuleke kuwe futhi babonge ngokubamukela phakathi noma ukubamukela embusweni wakho siphe khona Nkosi kwangathi izibusiso zakho zaphakade ezingahlala phezukwabo namakhanda ethu ekhotheme umfowethu uJoseph uzoqhubeka umkhuleko